Sawubona futhi siyabonga ngokuba nesithakazelo ocwaningweni lwe-BClear. Lolu cwaningo lokuhlolwa kwezempilo lungolwabantu abaneminyaka yobudala engengaphansi kuka-18 abaphila ne-hepatitis B engamahlala khona. Iminyaka yobudala ephansi kunayo yonke ingase ibe ngaphezudlwana kwamanye amazwe. Esikufunda kulolu cwaningo kungasisiza sifunde okwengeziwe ngomuthi wocwaningo, i-GSK 322-8836. Futhi kungase kusisiza senze eminye imithi engase yelaphe abantu abaphila ne-hepatitis B engamahlala khona esikhathini esizayo.